Hali yangu mbaya, kitemo wangu naomba utulie, japo sawa mbaya, naomba baby tulia na mie.
Temo, siku na kufuku, zia speed peku peku sichagui jia, jogo, nyumbani nikizungu kia, nikisaka, nafasa kukuita dia, siku hofu kufumo na baba mura, nikikumbuko mbebeba bonge la chura paki kucha kwa Mungu kwanza ni dua, siku choka kutembea mguni bonge la ndula, umbo lako, unanimaliza kabisa, tabasam lako ndo na kuisha kabisa, my queen Chitemo na kimbiza sinyika, wa kwanza kufika, chuchu sasita so sil,
Chitemo wangu. Hali yangu mbaya, Chitemo wangu naomba utulie, japo sawa mbaya, naomba baby tulia na mie.
Weni maji kwenye jangwa, bila hata hofu piga mbizi kama bata, sina bari na loa chapa chapa, tungi vino kata, tiba za usiku ni mapenzi donapata. Unanimaliza kabisa, tabasam lako ndo nakuisha kabisa, Chitemo na kibiza zinyika, wa kwanza kufika, chuchu sasita sosil, kilo lichobeba kinafa, natamani kuwa nawe kilasa, kilasa, siwezi kuzipicha za kolai wanada, bonge babata. Unanimaliza kabisa, tabasam lako ndo nakuisha kabisa, Chitemo na kibiza zinyika, wa kwanza kufika,
hali yangu mbaya, Chitemo wangu naomba utulie, japo sawa mbaya, naomba baby tulia na mie. Hali yangu mbaya, Chitemo wangu naomba utulie, japo sawa mbaya, naomba baby tulia na mie.
Moyo unadunda dunda, unadunda dunda,
unadunda,
na roho inauma uma, inauma uma,
hukukosa wewe.
Moyo unadunda dunda, unadunda dunda,
unadunda,
na roho inauma uma, inauma uma,
hukukosa wewe.